wakkati jottama ni keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Gagni Kanté to ɓoggi jande ga fandu hala Mamadou Sam Seku jam wari sakraɓe heeɗiɓe. Sédaw kayɗo wayraɗo woni tabagol wattu woteji maliɗi ndeɗo fedde hirnaji runde Afrique wajibini landinal woteji subagol président leydi ndi ñande noga jeɗɗi lewru fuɓi tande 2022 hono ɗum hollita ɓooyi. Jooɗo haalaji lekkuminiŋaji leydi ndi puɗɗi ñande asawere sappo go oliru décembre tande 2021 mbiyanno alankeñen ɗi hanno timmude ɗi gaɗama lekkuminiŋaji temeɗe joyyi capantati tati e jetti dow mbiyat temeɗe jeɗɗi capannayyi e jeenayyi ka noon wona gol fof jaɓani ɗiɗo jooɗo haalaji. Beete altinere nde woni ko golloɓe hôpital Gabriel Touré puɗɗi mutere golle balɗe tati sembe himmeji mabɓe ɗi fuf mbiyen yo huncangol hoore sifaji gurdam mabɓe e golle mabɓe ɗi gon sembe kabaruji amen hannde beeten talaɗa mbiyen altinere sappo e tati lewru décembre tan 2021 bisimilla sakiraɓe. Fa hannde sidao jooɗa mbiyen jaɓannali bantingol wattu woteji maliɗi ñande alande woni ko mbiyen kanakoɓe leɗe mbiyen fedde nde gaɗi batu to Abuja leydi Nigeria ɓende haalaji mabɓe fuf dow mbiyen kabaru Mali yowi noon fayso ɓe memi haala terusiyagal madun tiɗalla to Guine tun ndennoɓe holliti wiide ana hani lamukoɓe transition ɓe taɓo heeƴo landinal woteji ɗi yalla eɓe hiisa e jukugoji goɗɗi. Wonko Dramane Maga heɓiɗen keɗɗan fasango Oumar Waygol.
Fedde sidiya wonde holliti wiide ko lamukoɓe leydi Mali ndi kaali ko ɗum nangata hakkille ɓe mbihi ƴewte yalla hono woteɗi kani waɗirde le lewru février hitande 2022 hono laamu hakkundejo haaliri ley puɗɗoɗe muɗum nde. Kanko colonel Assimi Goyta laamiɗo laamu hakkundejo ñalawma hannde no o hollitiwiri le lewru janvier ndu fa yettade capantati muɗum o holli tan sediyawo hono kabaru woteɗi kani waɗirde ka fa hannde sediyawo ana wonde jokkitade jukkoje muɗum ɗe fuɗɗile leydi Mali ndi ilale sappo jeɗɗi lewru novembre ƴaɓɓinon du le majjunduɓe mbi ɓe garan ɓe ƴewto le lewru janvier ndu honno ɓe kani heeɗintirde jukkoje goɗɗe kasen so ni woteji ɗi gaɗaka wakkati mbiyaɗo o. Miccitiɗen wiide wakkati nde batu sidiyawo yimɓele huminiɓe hakkunde muɗe leyɗele goɗɗe waɗanode kanko ministre kuminɗo hakkunde mali leyɗele goɗɗo o yiidino e Jean Claude Kwasi Bourou gonɗo ley fedde sidiyawo nde. Caggal muɗum Ablaye Diop yiide e Goodluck Jonathan kuminiɗo kabaru no tiɗallaji leydi Mali ndi worri le fedde sediyawo nde le majjum Goodluck wiɓe paboto leydi Mali ndi no hal yaltati ɗiɗo tiɗallaji.
Sakiraɓe mbawi tottude haklaji maɗo du kabaru jom banggal bembe amen Facebook kadi Twitter. Fanda ɗiɗo jooɗo haalaji e wi lamukoɓe ɓe yo mbiyen ƴewtagol leydi ndi no luggiɗiri ndenno ɗi jokkitoto fa ñande capantati lewru décembre ndenno banggal région ngaji ɗi kañe leydi ndi fuf ndenno ɓen han hinnade ɗumno kabaru juttogol mbiyen junnugol wattu transition o keɗɗan komi hoto heɓanino du fostango Alsisi.
Le saha leydi ni tombok tuto koleji pawi ɗiɗo jiire ñoɓi ɗiɗo heɗintingol leydi ni ka fuɗɗi tiɗɗala fu mata kan cuɓaɓe gonɓe le commune ngaji ɗi ɓeydade amir en fa yetto keƴaɓe golirɗi laamu gonɗi toɗi fu ana wonnole jiiɗeɗe. Abdou Karim Touré woni sous-préfet Tombouctou.
Ƴewtade lennude ɗat dabareji mbawɗe latade faaba Toumoutou banggal jooɗo haalaji cercle sartaɗi ñalaɗe sappo joyyi e sappo jeegom décembre e nawtorto ɗum no ngal ɗo kawrtal ƴewtangoji e ɗati dabareji goɗɗi gollaɗi le sisleji ƴaɓɓiɗiɗi.
Ne wuddu leydi ni badiangara jiide pawiɗe ɗo heɗintingol leydi ndi waɗi asawernde hono no ɗum wirani ga saabe rafi ndenago o commune ga yogayi ka heɓa fuɗɗude golle o ɗum holliti keƴaɗo horejo région o Alkasum Aseidou Maiga.
Le laamu badiangara o dow commune ngaji capannayyi e jeenayyi yo tan sappo e nayyi hawrata e oɗo batu o to koro tun yo commune koro to bankas yo commune ngaji joyyi badiangara yo commune ngaji jetti
commune ngaji sappo le sappo e joyyi ko woni le cercle mofti jiire joyi ɗiɗo heɗintingol leydi ni ka fuɗɗi to le wi kanko Issa Pléya sous préfet mofti golleji ɗi ana waɗa no moƴƴiri
fadde fuɗɗugol golleji ɗi ɗuma daraji gaɗama noon banggal commune ngaji mbawɗi rentinede e golleji ɗi kambatɗon sappo dow sappo e joyyi cuɓama andan ɗum golleji ɗi gondi hutinede hoore no fewiri caɗele foof jiyaka
jiire pawiɗe ɗo heɗintingol leydi ana wondi wadde nokkule fa hewile leydi ni ɓeydade région kulikoro e kayi micintinde tan wiide ɗeɗo jiiɗe waran jokkude fa capantati lewru décembre hitande 2021 garorum anniya jiiɗe ɗe ni woni tewtude ɓeydude sarti laamu hakkudere o e joddade fa halda do golleji kanɗi ardinede nde leydi ni.
ka e merna wala li nokkuji kewdi leedi ndidi do jodahraaji hebi wadaade tokkidal e mena kam ben di hadama bangal dido jodi ben jodahraaji ANR hadama ben bangal kambe gube kaptoje cinni be talkuru alger be holti wiide dum wadi ciagal noddango ben yupugol golleji di e merna fedde mabbe lulunde carte strategique permanent denno gal e mudun na wodi ben sima e kanye platform wonko abrokin ak mohammed diatar hebani gat kedan fastango alcisi
wakati no golleji pawidi do jide njowi dido heedi tingol leendi fuddi asawere mena kato fu yimbe la jogibe kaborde ngobele fedde CSP wari immini dum non holitiri wiide ciwado goto ngondo le region o holiti wiide beedo yimbe nardi tawabe tobe fu egganuko kidalto jide de ka heba wadde sabi pelle jogibe kaborde anniyamo bami o ila aljumare bettine fedde antirtene cadre strategique permanent CSP holitino wiide kanyum ka tawataake deedo jide le communique goto gubangal gube jogibe kaborde buri fu sema platform wolne mudum hayfike lamu leedi ni wiide heedi nama bangi le golle lam hakunde rew be beedi hen kase ndu wiide ko heewi e yimbelle kumanibe golle politique le leedi malindi fu watta kale odo golle jide njewi dido heedintingol leendi heba wadde le commune urbaine gawo asawernde le wi kabaruji urudi todi do e sabe rafi hebugol jawdi fa be keba landinde dum golleji di ka ana landina altinernde 13 lewru decembre le balere leedi ndi yorosoto le commune ngay jenay cercle o jide de ka le commune ngay tatitan hebi wadde ko woni yoroso kuri kan urikila sabe rafi ndenago do e tawede mudu fu yimbelle gombele dido commune ngaji ka holiti wiide ana metta sabele wimabe do e wattu e juudmabe haltande horebe lam hakkundere o tiddalaji dibe gondi fewde le odo nokku
hebe mbien bal politikobe kay mbien jabbanali fi dido jodo halaji denno e le kawtal mabbe nokkobe kabaruji nyande aljumare de mbien dal e mudon na wodno politikobe yimbele mobe kanye halnana en be holti wiide mbien dido jodo halaji wadondiran bibbe leedi ndi hamidou dumbiya yo goto mbien dental pelle politikobe wonko hanni alcisi kedana ko harni
fay goto le gube de yida yaade le jide de so dun tawa ma parena na do fedde entretene cadre de change bala societe civile de fedde semas mahmoud diko beda de sadi kan parti kan ko zumana sako kan endu tawa ta ke le jide de ko hewe pelle politique le leedi ni ka fu mi tawa ta ke le jide de tero jide anya mu dun woni wilfintinde lam hakunde raw sabi golle kalfinaro lam hakunde raw oni woni yaltinde leendi le tiddala wolle mu dun wana waddo ndirde bibbe leedi min en min tawa ta ke le dido dati wawa fay lata da sababu rende lam hakundere on han itude dati laabudi bawdi wartirde leendi no yawiri de wi sariya ana laabi tatol mo be golle mudum golka wana ko moddi
e muji men kabaru ben nanugal e police dum woni gambe police be fuddu be wada ma kenya asore kenyan le centreuji kewdi bamako do men kambe imotobe holliti wiide won holliti be wiide ben kabaru o feewi ka non dum wada mo yaha fi tiagal tialaji jogaji tawene wobbe holliti men woytiga jati labal e le kabaru dido imuji di isa umar tugula won ko hebani kedan fo sangal sisi
le lycée ba aminata jalluto imotobe ana sakino e gube nokkule de fu e do e fuddore examen mabbe dido ware o yogay ma ka holiti wiide kany en ka wala futti dalla ko mati hen
so gadi imuji di ka min kebino ti Allahji seden bangal yubbo inde de nanalle kewino sonet bangal go yubbo inde de beta go jati hewbe tampi fadima yitude saluji mabbe di
wana non do wordi e juude imotop yogabe be kebay bettaade le examen ay bettidi koltibe wiide kany en ka ana metta san be bi imuji landira kan no fewiri
jawuji di njalti inde amen na gonno do goto e majji ka den jaka do no ciagiti takude tawena hultaw wiide guri fuf ni labal ngadete ntay kaka
micintinde taw wiide nido examen ngaji fuddi ila le 0 septembre bettinu imuji goddi do waran jokkude le lebbi ngarodi ciagal dido imuji
gollobe luptal gabe touré puddi altenere handi sappo tat lewru décembre mbiyanna mutra golle balli tati mbiyanna image mabbe di yo sappo e tati denno kanko secrétaire général joko holt mbiyan joko secrétaire général kanko dum kadjado hala syndicat o jimi kanté holti wiide so ni image mabbe di mbiyan huncinaka hore mutare nday jukitoto yontere waronde denno wonko hanni maryam kamba kita kadna fasango alcc
ngari imadraji li wi saria dimimbayi fu li dejere yella mi keba joddade mabbe mi kalda e tiddalaji ngondi do amen di fami ke bona dun jogolal min juini talkuru murtere ni imadaraji amen di fu tobe 13 woni ko min tawteta di dati tati ala hal no min gurdatani wayte dido bal mudum kollobe golle mudum faabe mi nokke ciudi to mbawi sawrude e resule yimbe be tobe re murtere mo min juini o 13 14 15 lewru decembre wodani no murtere wonde ana wawi jukude de do murtere so ko min tawta ko hebaka nogay go nogay didi fayeto nogay tati lewru decembre garon so hendu wala fuko lati mi nawtorto dati fudi mi jogi le wi sariya fami tawta hakke ami
li kabaruji nyaw coronavirus ibe kenyan warde hande hultama wiide mbiyan kambe ardibe cellal lendi hulti wiide nyawbe chapande jetto en jeddo mbiyan beedigi hen chapande tato e jeno chamtanama goto hiddigen denno su dum fu fawntama wakkat jono nyawbe yu nya sappo en jetto e temen jo mbiyan chapande jeno e go kambe chamtanabe yu sappo nya sappo en joyo e ben temede nayo chapane jeno e jetto ibe be yu temede jeboma e ben nogay e jeno bangal yotere meden acti covid ke danna ko kalfa goita hebe ne du fa sama umar gol usman nyalbul
studio tamani
ilele jonte jabbinode nyaw coronavirus on dabe tebe dum yahata dum be yido yadno andabe kabar challal kolitir wite be bi ko lati sabab mudum jamarde ko heewi mudum yoppi dati biade tedirde nyaw coronavirus o wattu jono dum lati ki sababu so yimbe le heewbe leli su docteur hopital di mali kedde mo kanko docteur Boubacar Dramé yo kanko humini kabar habude o do nyaw nokku no docteur hopital di mali ko ma sifi do hen
le centre sous pression
centre o ana billi san handen nyawbe gombe le makko ana ja temeder e chapan e jetton e taton woni windabe do gondube darnede sawrede joga e mabbe ana gondi e sawrede ciudi debbe e jetton woni wombe do jetton be ana tampi sanne lesoji jeddi tan woni men jogi do don sabide nyawbe yogabe wajibi kanandoma alana keba do lelo watti yoga men jewtoto wonno be nyaw o tampini sanne men gonti allaji yogaji daranade nyawbe yogabe e gondi mo nindi nokku do tampube sanne ani jewtede dun ana way buutude allaji di ge nyaw o taguji meden tan woni ko yawata sini dabreji biyaade ana den himbe nyaw o ana teddine o majja on wattu sini himbe lenni juude ayya nanga himbe wube kasen en takitake wattu chakiti do dinan ko be ngadi kawrute mawde de gurtungoji do be teddinta dabreji di jidi concert ngaji ana ke wattu chakiti do
wattu jone min dokkan landongol professeur Dawda Kassou menta goto en gondo e humini be kabar habude nyaw coronavirus
yalla bonnagol maski ana wada neddo hindu ko yaltinta e fofango mudum tilo natti nadun na faddi mom noddirta OMS won laawi di hokki di kana jabbeedi lewi mako adadu maski ngaydi hana jabbaade laawi di o hollitiidi ko dum woni so abami maski ma o a fofi lehim fofango ma ana wawi yufinde maski o dum hollata wiide hindu ana nata ana yalta maski o ana wawi sakkaade geedi nyaw o hindu dum fofataanu du ana wawi koyfudi sanne wala fu torde gondo e maski o ko nayarto bangal hindu
tokkadi ten bete hande do kabaruji meden jowi do nyaw coronavirus tinne ngattuno ko he modon hakkille wakkati fu bonno do maskiji modon fa ndeno ko he modon ndeno battibe on du
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
e kabaruji kewdi jammen sakrabe alno wido to gawo ton hulta wiide ben jamma asawerande jon e kabborde be didom be mbambe anda be hoben non mbaddi be mutu masimbini domo go goto suudu kasu dum bentu dende chateau dum waddi hulta ma wiide dun be jaddi e mutu jomun tiagal bonanda mabbe o to koroton hulta wiide ben nyande asa ben aljuma jamma aljumarande nyande ben aljumarande sa polir decembre jon en kabordo be anda ka ben tacci lawol nanobe lumo jabe burkina jahnobe koro lamu muti dum wadi ben hakunde koro e waygu e le kabaruji ton hulbe ben yonki haddaki hen fay goto barmali ka non fi mabbe teta ma ben iwde kalisi yottade moto ngaji en timnan kabaruji to sikaso ton hulta ma wiide ben hankasin kawrotal festival mabbe ben yuhunde anda ngal sartama noga jetu février tougare djegom leru marsitane 2022 to place indépendance mbien sikasu nyande aswerende dum humpita wonande landinde be ngal mbern hewbe na doma e ngal dum ben ibde ben buri fuf lefu lede men de dum wada ma yeso yimbe mobe hewbe kanu jamar e humde dum timita kawar jamme hande sakrabe mitunta mo sarfumta du bembal amen 3w.tamani.org maduno dom jamu 3321 do sede yotere meden magazine